kwa manati. Nikikupata bahati au tosi wakati.
Kuna muda najuliza tu kwa ngapi, mana unatupanga kama mishikaki. Uenda sina bahati, unatupindua kama chapati.
Labda hali yangu duni, no mana unanifanya ushenzi. Simudu kucha, simudu saluni, no mana.
Tell me to fall in love, ama tunatania. Ponitaji babae. Aha, na kuna muda na jiona kama kipozeo tu. Kiwa nami unanipa magwanda, kiwa upo sinacheo tu.
Ala, nami kuna muda na jiona kama kipozeo tu. Upokea gisimu kiwa meja, unapokea ukiwa na shida tu.
So mitupo in love, ama tunatanyanda. Hata silewi.
I swear to God when I decide to love, I never, never break your heart.
Umeniweka kwenye timing, timing. Usinipoteze timing, baby.
Usiniweke kwenye timing, timing. Tukapoteza timing, timing.